nasemhlabeni kunjalo besileke sifane siwele bantu sifane esihlukane yeqhubu woba senhlele senisinsizwa no senisinsizwa no woba nilabe sasibasha
Sin nada.